awuthixo waso maceli impilo emnandi. Awumina nabolova sifuna ukuba righte. Besicela ujabula jabula 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 jabula. Besicela ujabula jabula 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 jabula. Besicela ujabula awujabula. Besicela ujabula awujabula. Besicela ujabula awujabula. Besicela ujabula awujabula.
Tomorrow gonna shine lightness. Gotta come to the holy maker, ask good life. That's a fire, everything's good is nice. Let you butterfield, scatter in papel, shape a number fell. Switchable, lunga call, switchable, switchable, lunga war, switchable, lamtanam. Straight to God, we gon' shine. Mina now, CK bang, mina now, CK bang. We gon' find part to pound. One more time, mang basab, labantang. One more time, mang basab, labantang. I was raised by the street, and scared of you too, where you too. Got my boy, we gon' flex, we gon' rhyme, we gon' grind. Hey day, don't care a damn, what do they say? You know who am I? I came from the hood, yeah. I started this with my boys called say.
Besicela ujabula, jabula, 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 jabula. Besicela ujabula, jabula, 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 jabula. Besicela ujabula, awujabula. Besicela ujabula, awujabula. Besicela ujabula, awujabula. Besicela ujabula, awujabula.
Summertime, summertime. Everybody's having nice time, having fun. Yeah, angeke wazi, angeke wazi. Everybody's getting high, stuff on my last. Hey, angifuni mali, funi mali. Ngomdala for uplesa zonke izitha zami. Yeah, I celebrate isipani sami. Ngongumdala for ugcina yonke impilo yami. Eish, afor impumelelo yami. Bengisacela ukubonga kuwo wonke umndeni wami. Hey, summertime, summertime. Everybody's having nice time, having fun. Hey, angeke wazi, angeke wazi. Everybody's getting high, stuff about my last. Hey, akufuni mali, funi mali. Ngongumdala for uplesa zonke izitha zami. Yeah, I celebrate isipani sami. Ngongumdala for ugcina yonke impilo yami. Eish, afor impumelelo yami. Bengisacela ukubonga kuwo wonke umndeni wami.
Besicela ujabula, jabula, 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 jabula. Besicela ujabula, jabula, 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 jabula. Besicela ujabula, awujabula. Besicela ujabula, awujabula. Besicela ujabula.